Bebe. Kibiriti kimewaka moto, baruti zote zimebaki majivu. Kumbe maaba kiboko, yameni chapa yamebaki maumivu. Kilichoniponza leo, ni mapenzi ya kizamani. Kuyaveka veo, yani pejera moyoni. Labda kilema changu, nikipenda siji kongopa. Kujiweka wivu, kumbe jamina niona rofa. Kujiveka ukubwa, kumbe bado mtoto. Nasi kujua, utamu wa chai ni umoto wake.
Mapenzi nyosue, yani nyosue. Mapenzi nyosue, yani nyosue. Mapenzi nyosue, yani nyosue. Mapenzi nyosue, yani nyosue.
Yametonesha majera, hasira. Ya chemchemu kuchemka yamefanya laleba, kutwanja. Kweli mapenzi anakausha
maji.
Uzuri wa nyanga kikopo, koja ni yaweke kushoto. Yasha nitoa sana majasho kachoka. Ujiveka ukubwa, kumbe bado mtoto. Nasi kujua, utamu wa chai ni moto wake.
Mapenzi nyosue,
kweli nyosue,
yani nyosue.
Yani noso mapenzi.
Mapenzi nyosue,
kweli nyosue,
yani nyosue.
Yani nyosue.
Mapenzi nyosue,
mama nyosue mapenzi.
Yani
nyosue. Ay, yeah, yeah.
Mapenzi nyosue,
kweli nyosue,
yani nyosue.
Yani noso mapenzi. Ay, yeah.
This is amazing.